Gosto zuwe nami sifisa sami mina ukufeza amaphupha ami we. Dala ngiphusha ngizama ngihlanganisa ngifuna ukushintsha ikhaya lami we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Gosto zuwe nami sifisa sami mina ukufeza amaphupha ami we. Dala ngiphusha ngizama ngihlanganisa ngifuna ukushintsha ikhaya lami we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Kule kanzima life ibinzima kule ngiploma ne ule. Nami ngiphusha ngapha esikole. Every time I used to fall with my knees ngikhuta ngithandaze kumdale. Mama Yesu hustle in the street and tell her me no ukuthi ngilale ngihlile. I've been living her so many years. Umama tisana hlale thembe. Dala ngisabalasa kuthi mangizange ngiphele umoya mingabekeze. Mama athula ungakhali usana lakho zophatha le mama. Mina ngeke ngiphele amandla zophusha thina seDubai mama. Gosto zuwe nami sifisa sami mina ukufeza amaphupha ami we. Dala ngiphusha ngizama ngihlanganisa ngifuna ukushintsha ikhaya lami we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Gosto zuwe nami sifisa sami mina ukufeza amaphupha ami we. Dala ngiphusha ngizama ngihlanganisa ngifuna ukushintsha ikhaya lami we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Noma sebenhlela umona ngeke ngiphela amandla ngisazofaka umoya gas. I'm trying to hustle bangusela phansi ngeke balungela bitch masa. Bela sengibadla ngisipiliyo so push until I have the billion. Cause I wanna take my mama to Dubai. I wanna mula ngifuna uMandela. Sonke isitha sami sesiyandleka mina ngisazofaka for family. I'm gonna hustle till I crap the cheese. Cause I want them all, I'm funu Mandela. Sonke isitha sami sesiyandleka, yeah. Gosto zuwe nami sifisa sami mina ukufeza amaphupha ami we. Dala ngiphusha ngizama ngihlanganisa ngifuna ukushintsha ikhaya lami we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Gosto zuwe nami sifisa sami mina ukufeza amaphupha ami we. Dala ngiphusha ngizama ngihlanganisa ngifuna ukushintsha ikhaya lami we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we. Mama ngifuna seDubai we.